dechibina ekyala yansi for national transformation bendera kuntebe yomukulembeze wegwanga mukunonya akalulu Grigole Mugisha Muntu ategeza abantu bomu West Nile wegwanga badirina okutambulira wakati webitundu 10-12 ku buli 10 webibanga lya kukula mubyenfuna byalyo nali mukuwenja akalulu mu district ye ajumani ne moyo olunaku olwalira ategeza nga ekimu kubinasobese gwanga okutuuka ku kino mwe mulina okuzzaawo ebina ebyobwegasi awamu ne banka yaabwe Muntu leero atandise okutalaga ebitundu ebya West Nile okuwenja akalulu akanamutuusa mu ntebe mukulonda okujja okwa 2026 gamba nti okusesira ku byobulimi amakolero agakolera ku bulimi ebyobulambuzi miyo akusitula banne Uganda abakola ebitundu 7-10 nga basinga ku bano bayimiriddewo na bulimi ayongeddeko nga amakolero ag'ebyobulimi gakutondawo emirimu ekijja okukazi enyingiza eyeggwanga